uyu muhango wo gufungura aba banyururu bari bafungiye muri gereza nkuru ya Makala wagenzuwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Congo Constantin Mutamba watangiye saa munani za kumanywa kugeza saa mbiri za nijoro wibanze ku mfungwa zigwaye cyane nk'uko byagaragaye kuri televiziyo y'igihugu zimwe muri izo mfungwa zurizwa amabisi azijyana iwazo abandi nabo boherezwa kwa muganga Minisitiri w'Ubutabera yabwiye itangazamakuru ko kurekura abo banyururu biganjemo abagwayi biri muri gahunda yashyizweho na leta yo kugabanya ubucucike bw'imfungwa mu magereza yo muri Congo ijwi rya Amerika ryavuganye n'impuguke mu by'amategeko Cedric Muyobo kuri Kinshasa wari muri komisiyo yari isanzwe ikurikirana uko bamwe mu banyururu bafunzwe bafungurwa
nabonye abantu benshi babyita amnesty abandi bakavuga ni clemence bishatse kuvuga ni imbabazi ariko iki kwakise ngo niko cyitwa mu mategeko ni mu ngingo ya 35 mu itegeko muri code penale ya Congo havugamwe amakondisiyo ya mbere bavuga imyitwarire y'umunyururu kondisiyo ya kabiri bavuga ubuzima bwe ni ukuvuga ngo ni sante kondisiyo ya gatatu bavuga nk'abantu bari muri zabukuru cyangwa se bafite imyaka ikuze n'abatwite ibyo ni ibintu umuntu yogenda avuga ngo nizo kondisiyo bagiye bashingiraho ugasanga hari ababigiramo uruhare hari icyo bita les autorités de consultation barimo nka ubushinjacyaha bwa gisivile haba mu gisoda bagareba ubushinjacyaha bwa gisoda auditora militaire hakaba directeur wa gereza hakaba na gouverneur cyangwa intumwa ye abo ngabo ni abantu barebwa kugira ngo bagire inama batanga ku kurekura umuntu runaka aho abayobozi none babifataho ibyemezo ni ministre w'ubutabera ari uwo nguyu Constantin Mutamba turimo dushimira hakaba nanone na ministre wa defense kubijanye n'abasoda uko niko byarekuwe
muri gereza nkuru ya Makala irimo ifungwa zirenga 15,000 kuba leta ya Kongo yafunguye abanyururu 1,685 imwe mu miryango yagize amahirwe yo gufungwa kuko abavandimwe babo yakiranye ibyishimiye inkuru Felix Rugayi numwe mu barimo muri kaminuza yo mu Minembwe akaba namuramo Dr. Sebitere Corazal wari umaze umwaka afunzwe nawe yakiranye umunezero ifungurwa ry'uyu mugabo
muri kino gitondo twakiriye inkuru nziza itunejeje ko Dr. Razal Sebitere ko washije kumurekura aho yaragize umwaka urenga afungiye muri prison centrale ya Makala yaramaze umwaka afunzwe kandi arengana twaratatse dutakira leta ya Congo kimwe n'abandi benshi barengana tukaba dushimiye cyane ubutabera bwa Congo kubera ko bwakoresheje icyo nakwita ngo ni sagesse bakaba babashe kumenya ko yarengana muri iki gitondo bakaba bamurekuye
kubwo umunyamategeko Innocente Zijyayo uri mu rugaga ruburanira abahima abatutsi ndetse n'abanyamurenge bo muri Congo arashima uburyo ubutabera bwa Congo buri kubahiriza uburenganzira bwa muntu
rero kubona iki cyemezo cyafashwe turashimira inzego z'igihugu zabigize mu ruhare n'umuntu wese wabigize mu ruhare kandi tunashishikariza kugira ngo nanone uyu mugambi ukomeze kugira ngo n'abandi bose banyeye Congo cyangwa aribo bose bazira ubusa bazira karengane nabo ko barekurwa rero tukumva mu rugamba rukomeje bwo gukomeza gutakamba cyangwa se gukora advocacy duhamagarira leta yacu ya Congo kugira ngo ishimangire amategeko ikomeze yubahiriza amategeko kuko ni bwo buryo bwonyine bwo kuzana amahoro arambye
uyu mugambi wo kugabanya ubucucike mu magereza yo muri Congo watangijwe na Minisitiri w'Ubutabera Constantin Mutamba watangiye mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka icyo gihe muri gereza nkuru ya Makala hafunguwe abanyururu 400 Vedat Singapore ijwi rya Amerika Uvira.